Et nytt program gir en stemme til skoleelever I Sydney. Barnas parlament et initiativ fra Liverpool City Council og rettet mot å engasjere elevene I politiske spørsmål. På første sittende dag av Barnas parlament var det barna som skolerte de voksne. Elever I alderen mellom 8 og 12 var til stede I Liverpool City Council, hvor de holdt taler om de sakene som viktige for dem.
If I was prime minister for one day, I would change bullying. Bullying hurts everyone and it needs to stop.
Mahatma Gandhi has said, you must be the change you wish to see in the world. This is something that we must remember.
I wish there were a greater police presence to make sure we are safe.
What I'd like to change, Not much but epic roller coasters, flying spaceships and lasers like pew, 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 pew.
Elever fra 10 lokale offentlige skoler deltok på seansen som involverte klasseromsforberedelser og ga dem undervisning I lokale og globale spørsmål. Rådets leder, Kirsten Fishburn, sier ideene fremmet av elevene vil bli brukt til å informere reell politikk.
I think it is really important that children are given a voice. They are the ones who are going to inherit, you know, this society that we are creating for them. But, you know, children also have rights as well.
Arrangøren tror det det første arrangementet av sitt slag I Australia, og at det basert på lignende programmer I Europa. Abdul, en sjetteklassing fra Heckenberg Public School, sier at det var en positiv opplevelse.
Today for me was nervous, and I was proud of myself. And everyone had a great time, and that's a really good experience for me.
Alicia, også en sjetteklassing, men fra Greenvale Primary School, sier også at det var en positiv opplevelse, vel vitende om at hennes stemme ble hørt.
Well, adults underestimate children. For example, they say that children are too young and they can't do anything until they're older. And it just makes a child think, are they even useful and do they even have a voice?
Det var Brianna Roberts som laget denne saken. Jeg Frank Mathisen, og du hører på SBS Norsk.